body.
Maze nyuma nyuma una coordinate, una shake shake una motivate. Bumba da wakoleti. Bumba da tena sweet. Yasho mingi wona mina tawashete. Yasho mingi wona mina motivate. Anapenda konko kufunja neki. Ati wona wako mbele mbele ni connect. Cheza, shake that. Cheza, shake that. Cheza, shake that. Cheza. Gwara 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 that. Wanna shake shake, wanna shake that. DJ kwa turntable copy that. Sandy the bad girl French cut. Anachoma choma, anachoma hat. The way she dance me natoa shirt. The way she dance me na mwaga sweat. The way she dance tena what next. Anapenda, anapenda up that. Anapenda sweet tena don't mess. Mina search search tena find that. Nikipate mita show show that. Put it on me kama mama go. Unago pache na cheza kidogo. Mami na daddy mimi ni jogo. Ati nimetoa kubwa ama kidogo. Maze nyuma nyuma una coordinate. Una shake shake una motivate. Bumba da wakoleti. Bumba da tena sweet. Yasho mingi wona mina towa shete. Yasho mingi wona mina motivate. Anapenda kongo kufunja neki. Ati wona wako mbele mbele ni connect. Cheza, shake that. Cheza, shake that. Cheza, shake that. Cheza. Pole 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 don't break. Pinge shaba kama mad ink. Fine body tena sweet. Ana bounce that tena mina sweat. Tena fine, tena hot. Tena sweet, tena oh. Tena mwaka, tena Akizide like that mina set. Ana boom boom mina gonga kodi. Fine body tena small big body. Fine body tena small big body. Uganda na ijadi tuko rodi. Kama gari Kenya sasa miko fodi. Unacheza hivyo gali mina foto. Mbele ata nyuma sote tuko moto. Mbele ata nyuma gal tuko moto. Maze nyuma nyuma una coordinate. Una shake shake una motivate. Bumba da wakoleti. Bumba da tena sweet. Yasho mingi wona mina towa shete. Yasho mingi wona mina motivate. Anapenda kongo kufunja neki. Ati wona wako mbele mbele ni connect. Cheza, shake that. Cheza, shake that. Cheza, shake that. Cheza. Maze nyuma nyuma una coordinate. Una shake shake una motivate. Bumba da wakoleti. Bumba da tena sweet. Yasho mingi wona mina towa shete. Yasho mingi wona mina motivate. Anapenda kongo kufunja neki. Ati wona wako mbele mbele ni connect.